banja, yevelela, kwenda kala lomwenyo. Elivulu lya tete. Introduction. Ulandu. Linga hulombolwile, echichitiamela komunu umwe watukwiwa Abrahama. Eye wapokola kusuku. Kwenjevo nduko yaye, omanuvalwa basanga Yesu muluho. Kapela po okungwalisa po ochiluvya luvya chikwaimo. Echi oyevelela ochisungo echi. Ochiluvya luvya chekwila tatu. Abrahama osia onjo yavo. Efetikilo, kapitulu kekwila vali. Ochinimu cha tete, toke o kapitulu kekwila tatu ochinimu cha kwala. Vochiluvya luvya chilo, oveolete Abrahama, luka ywa esalai, lochimumba cha elote, kwenda kwenje vaye. Ovavaka silo kulinga ungende unene, momo suku wapopiala Abrahama hati, tundavo feka yene, lokuvanga ndiove, lokoluseluove, kwende toke kofeka huile kisa. Hulingisa ofeka inene, usumuluisa, ngemalisa onduko yove, okuti omanuva kusumulu hila. Abrahama wakolela olo uminyo vya suku. Eye kumwela vavakalala ye, vakwata vavikwata vyavo, kwenje vanda ungende, oloneke vyalwa, toke vapitila kofeka ya Kanana. Echi vapitila oko, suku wamoleha kuwa Abrahama, kwenje wapopia hati, ame, ngecha ofeka ilo kombuto yove. Abrahama wanda ungende vofeka, pwain, echi eya konepa yonengembe, kombolo ya Kanana, vofeka mweya onjala, kwenje kavakale lokulia, valite kulalako. Abrahama kumwe lomanu vaye, vakisikiwa okwenda kofeka ikwavo yatukwiwa engito, okukasanda okulia. Pwainoke, obovakiukila ko Kanana, momo, eye hamo akolelelele olo uminyo vya suku kokwaye.